les femmes du Mali.
Et oui, Nation Jeunie, Pabo Todo, Eli, Kado Imadra, Ledo Balisapu, Jogom Imadrajidi, Lato Sababu, Humpitinde, Nufevri, Jamara Nefuf, Duti Elaji, Jogi Robe, Esurbabe, Katana Beatrice Eyang, Kankune, Kajado, Yukuna Gulegi, Nation Jeunie, Lili di Mali.
En Jihi Rewbe, Anetit El Moto, Wakatifu, Tuanyangemo, Engati, Ona Pedo, Heudi, et Wana Wasu, Andu de Duf, Rewbe, Boat, et Moody, et Uitikas, and Sandy Lady, et Du, Handu Kukande, Imari Darade, Ngat en Boat, et Wadifu, Yel Rewbe, Ona Ido. Gulleji tanyidi ko be ngatte ko yalla nan haa
so kanko min sikmani do rewbe sukabe e kureji hultivide rewbe hewbe torra masanne hikka buri fufu bangal chaldi e hakillo adadu mudum jati na hulbini e wimako teddana waddi je fu ne kulubali
e hitande 2018 de sa ewi rewbe temedere fu debbe e juyi iwde duubi sappo e juyi yari duubi debbe e jeenay ben don fu toña masanne sanne so mo tonira ka terde mudum fu atan tonira ma debba ko mudum temedere fu debbe e jeenay ben don yibbe jari sa ewi dum kasi ngombe deugal na be ngala atan kay indu toña ma sanne sanne mo turuda ka tajilli mu fu atan turuda ma terde mudum na turuda ma debbu mudum
e bu sexel
den no kanko madam waddije fu ne kulubali wadi noddango fewde goto fu yalla dawrudi kaado tidalla vbj dum torraji do rewbe
pour prévenir
faadi do golleji tanyidi fati pillito naadi kade ren kali imade darde en fuudu ndare yimbe be pammine yimbe be mbaaje yalla ido golleji ana kabe dum hono ko rewbe toñeteko o baasi waawa wadde caggal horebe dinaji meden horebe gelle meden dun amiri e almami en ko nandi e horebe gubbe bale leddi fuf
et des leaders d'opinion
andon wiide susuli hikka woni timminde fi bonondaji fewde rewbe e surbaabe gobo e madraji leddi mali mi bamanan dum aadi kanko ministre o e wondibe makko darno koyde nuku keso hun cangul hore torrabe bangal vbg gondo le ssref kangaba du dun won ko kartal gal imina